ZWAP.com.
We keep on the beats. Now we land.
Yeah, hey. Hey, yo, Mr. Foons. It's the boy, Benny Wine. Hey, I'm on your phone, baby. Yeah, hey, not the baby. Wishy nika chite bwanji uzibe ni kukonda baby. Yeah,
baby, don't be fun. Come on.
Nati baby, yeah, ey, iwe baby. Kuti ni kuwine nika chite bwa, ey. Ndeba vonze na yeze kapena nika ya mwenda, ey. Ah, chintaku, yeah, ey, ine chintaku. Chintaku, kapena nika ya mwenda chintaku. Yeah, ey, nati baby, yeah, ey. Iwe baby, kuti ubelieve ni kukonda baby. Yeah, nikayamboenda chintiako. Yeah, yeah. Chintiako, kapena nikayamboenda chintiako.
Leve ufuna te,
iwe chintiako. Kapena nikayamboenda chintiako. Yeah, yeah. As a posale, nikafika magedo bama tamba mwe. Baby, nifuna nikufake muta ntiko osa ni dauta uzaziba zika. Wandenda kusamata kushe kumishani. Baka zibe na bakwano. Ati ndanda kubaba kumishano.
Amonyo mfano.
Niza kupasa love. Yene swamo pasa pasa bagai. Nipase chabu chance. Hey. Uza ziba mwanji kuti wa mkubanya nilu lava boy. Baby. Yeah. Hey. Nati baby. Ushe nika chite bwanji uzibe ni kukonda baby. Yeah.
Baby don't be fun. Come on.
Nati baby. Yeah. Hey. Iwe baby. Kuti ni kuwine nika chite bwa, ey. Ndeba vonze na yeze kapena nika ya mwenda, ey. Ah, chintaku, yeah, ey. Ine chintaku, ah. Chintaku, kapena nika ya mwenda chintaku. Yeah, ey, nati baby, yeah, ey. Iwe baby, kuti ubelieve ni kukonda baby. Yeah, nika ya mwenda chintaku, yeah, yeah. Chintaku, kapena nika ya mwenda chintaku.
Yeah, yeah. 21 13 ndiye nachoka bondi life ya wa James Doom kati muliloni dudes wakipati no gelo pasaida pupepe funga vele na manoni ya msaidi you thinking pali uyu ni za chita bwanji kozishi look fine nata kumunga minaji high class ni school umu makumbi akakuvomela tete ufae na umbi.
Come and get me girl, I know you love.
Mine ndepe nika uzali onse tika kumana ni yopa. Ndewa kwa chilamu kuwama ukushie blessing. Ala kuparwa kwa aleluya.
Yeah, ey, nati baby. Ushe nika chite bwanji uzibe ni kukonda baby. Yeah,
baby, don't be fun. Come on.
Nati baby, yeah, ey, iwe baby. Kuti ni kuwine nika chite bwa, ey. Ndeba vonze na yeze kapena nika ya mwenda, ey. Chintaku, yeah, ey, ine chintaku, ah. Chintaku, kapena nika ya mwenda chintaku. Yeah, ey, nati baby, yeah, ey, iwe baby. Kuti ubelieve ni kukonda baby. Yeah, nika ya mwenda chintaku, yeah, yeah.
Chintaku, kapena nika ya mwenda chintaku. Leve ufuna tia, iwe
chintaku. Kapena nika ya mwenda chintaku, yo, yeah.
Uyeta ni maesa ulinu sumamvela. Iwe ndwe type nifani kojaila.
Uyeta ni maesa ulinu sumamvela. Iwe ndwe type nifani kojaila.
Exclusive money guys, house music. Shaka, oh yeah.
Chintaku.
Deep punch. Eyo Benzi maluti juicy. Eyo Flexstone. Alonzo.
I see.
Okay. Bonzi apo. I see. Fred Kanjo.
I see.
Baby Diana.
I see.
Rosie. Hey. Apo Mandy, things.
ZWAP.com.